katonda fuka mite mu masogonga sabayo kasekendi chinese songa za mutima kwange nokuli gwe wampa tubefembi eyatali binja ebimusoba ko chemba nsaba mube mwembi mu masama biri emyo yemibi nakalimu kalenu kamukumire wase wanjoba kisibo kyakoolo mulungi nomubi buli omwamwenya nga tebwe ndaba obwabize bwabako n'obuddo bufukamira olwonso kusaba nabwo bubula
Kumire